la 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 la. Grab the guns to play.
Upendo umeupiga shoti, moyo sio haisi azimungu, mimi mtu si roboti, ananikomoa ona napungua, heri ningebeti, mana sio haya nayo yapitia, kwenye penzi feki, dhati ya upendo pande umekemea. Mengi naumia ila silalamiki, ama tuseme nyota mbaya, ama kwa bedi waga sifiti. Ndo mana na niona gaboya, ata peji ya kaya insta licho follow yeye tu ni peji saudaku. Hey, ana nikomoe, ana nikomoe, hey, ana nikomoe, hey, hey. Ana nikomoe, yani ye yupo binze na mitandao kuhusu penzi langu no. Yani ni nilipize nitaweka ngao na mwivyo mapenzi shikamo. Hakuna muda yana text kisha na delete, lengo nimulize nini le ninuni. Twagomba na kisa tu blutiki au kisa mindo mwezangu na mi. Ona mapenzi safari mbona kayangu inashinda. Ya fudi kaweka chali kwa kisu benki nalinda. Oh, ata peji ya kaya insta licho follow yeye tu ni peji saudaku. Hey, ana nikomoe, ana nikomoe, hey, hey. Ana nikomoe, hey, hey. Ana nikomoe, hey, hey. Ana nikomoe, hey.